απλά η Μάλε.
Ας τώρα workshop το πάνω. Ακούπα τσιράνι πρόγραμμο για αφικέπο. Tandizola program imenei likuchokera ku European Union ndikuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ ndipo tu program imenei ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imenei kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino sukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya school health nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wa zamaphunziro
sinta dziko Sula Ana Ukondo Umoyo Tanzila Bwino
Kantawi nditu kadutsa Tiambira ndi project ya Afikepo Ndipoti tsindike pano kunena kuti Opindula akupindula Kulakalaka Kuyesaesa kumene kukwa boma Kunena kuti ana afikepo akula afikire pa mulingo wake oyenerera zose zothandizira kuti zizichitike zikhalepo ukhondo kudyesa bwino kugwetsa ntchito ntchero wayo dini kudyesa kasinta anawo akhala ukhondo akhale pa malo a ukhondo umoyo wabwino zonse zofunikirazo zichitike zipatso azidya zotolatola azidya mwanayo afikepo Inu, zima funika kunena kuti zinthu zidzisintha eti pamalo pakadza chitukuko zinthu zikabwera za nyuwani zothandizira kusintha umoyo wapamenepo zinthu zidzisintha kaya zinthu zizienda zisamangokhala chimodzi-modzi iyayi ndiye lero chimene tikuchita mprogramu yathu ya Afikepo tikufuna tiyende sukulu zingapo tichitire umboni kuti kodi msukuluzi nkhani ya Afikepo ntchito za Afikepo zikuyenda bwanji ine dzina langa ndi Stanley Mpaya Astabo Ndiyere yotikala tukuchita zunguli Sukulu ziwiri zomwe zili mboma la kasungu Ya Kuyamba kwake tia memotere
Kita
kaisu
Po
Vivian Primary School Warrior
Pano tafika tsopano pa Vivia Primary School boma lomweli ndithu la Kasungu chabwino mmangu ashin teacher moyo wanu uliba
moyo wangu ulibwino wambiri
munena
kaya inuyo
aiwa bwino
tathokoza
dzina lija
dzina langa ndine Lita Shingati
ikuyenda bwanji afikepo pano
pa Vivia kuyenda bwino zedi
Mpaka zedi
kuenda bwino zedi afike pano pa Vivia Primary School
tafotokozani
ineyo kuti ndifotokoze ndiye ni minyanda choyamba ana athu ndimene mukuaonera mmene mukuayankhula mukuona kuti ana ndiwosadya phalangati akuoneka kuti ana mphamvu
akudyaile
pano ndikunena pano tili ndi madimba dimba lina linatha koma pano patamba lina makolo ali apa mukuaona akuenda ndithu madimba lina tinaloso kudhamuko limene akoza makolo pa iwo okha chimene chikusonyeza kuti pano pafikepo ikutani ikuyenda bwino komanso aziphunzitsiwa manyumba mwa akudyazakudya zakasintha akudyazakudya zotolatola moti ngakhala kamabwera kuno ku sukulu aphunzitsa kamema kutsogolo zikuchitwa kuveka kuti aphunzitsiwa akudya aphunzitsiwa akufikapo
mphunzitsa zikhala watanzi
monga mukundionera ineyomo
inde Madam wanga tanzi?
Yeah!
Ine yongwa tanzi?
Yeah!
Okay, tikukamba kunena kuti pa Vivia Primary School paka dali pano ndithu ndili ndi ana sukulu aphunzitsi onse ali pano komanso makolo onse ali panopo tikufuna timve kunena kuti kodi afikepo iyi yapindula motani nanga zimene zikuphunzitsidwa mu afikepo kodi zikumafika kumudziku ana sukulu iwe dzina lako ndani
Frank Longwe
uli standard 7 project ya afikepo ikupindula pa moyo wako atsiku titsiku
ikupindula pa moyo wangu atsiku titsiku chifukwa ari kudya zakudya zosiyana-siyana
zimene zotithandiza kuti tikuwe mathazi ndiponso akatiphunzitsa kuno kusukulu tomapiraso kunyumba ukaphunzitsa makolo ndiponso taima madimba amene makolo osamapureko makugula jenayi ndiwo zamasamba
iweyo udapangapo dimba kwan
lelewo
udadzalamo chanincha
ndiyo wachina kankanje kholowa mbonongwe chisosoluni
zikusiyana bwanji ndi mmene zidalili mbuyomo ndipano
zikusiyana chifuwa mbuyomo zakudya zimene ndimazinyo zakalero ndizoti panopa ndizoti kugwiritsa ntchito
All right. Ndiye funso tikufunsa pano, tifunsire tufunso la sabata ino. Sabata ndi sabata tibwera ndi funso pano, tikufuna tifunsire tufunso la sabata ino. Kunena kuti tati uzani chinthu chimodzi choka chomwe chasintha pa moyo wanu kamba kakubwera kwa project ya Afikepo. Chinthu chimodzi choka chomwe chasintha pa sukulu pano, chomwe chasintha pa khomo pano kamba kakubwera kwa project ya Afikepo. Iya, nkane kuti mene. Muyanga kaya ndipa moyo wanu watsiku ndi tsiku, kaya mpa sukulu panu, kaya mpa khomo panu, chinthu chimodzi choka chomwe tikufuna chimene chasintha kamba kabwera kwa project ya Afikepo. Tati uzani kodi nchiyani nambala zake zimene mungatitumizirapo utenga wanu. Tili nambala ija ya ulere imene timakhala tikugwiritsa ntchito pano polandira mautenga ma SMS. Nambala ya ulere mungatumiza utenga wanu sikudyera na mainitsi ena lonse, sizikufunikanso kuti mfoni mwanu mukhale mainitsi kuti utenga upite mwaulere basi kungotenga foni nkulemba utengawo nkutumiza ku nambalayi ifika mwaulere. Nambala yake nayi 0881 407 777. Nambala yaulere imeneyo SMS mwaulere basi 0881 407 777. WhatsApp mungatenso kuti yankha kudzera pa WhatsApp. Nambala yake ndi 0995 517 930 0995 517 930. Aha. Akunena zona Frank.
Yeah!
Inu zaka sinta sinta mazidziyo.
Yeah!
Pasikulu pano madye zaka sinta sinta.
Yeah!
Kunyumba madye zaka sinta sinta.
Yeah!
Makolo. Tiambe ndinu mai wanga. Dzina lija?
Kudakamanga.
Mai kamanga.
Kunyumba kuzaka sinta sinta zikutheka ndipo pano nunena pano ndili ni dimba limene nalipanga udzera mwafikepo yomweyi. Kaelo sele timango adala kuti kukamadutsa ndiyo tizigula koma pano patili ni dimba moti ngakhale romaro kholo wa mpiru kukhoma kuti ni ntengo wa zipatso umene oti timati tikatha kudya zakudya timathothola chipatso kumpatsa mwana uwonjezere pa chakudya chimene wadyacho. Sindifasa anthu ovutika moti ngakhale chisamalo chapakhoma pathu sichivula chifukwa cha chani chadimba limene tinalo udzera mwafikepo.
Pambali poti mukudya zokuthandizanso bwanji zipatso zimene muli nazo kunyumba kwanu?
Zipatso zizi unithandizanso upeze 1000 ndalama rimagulitsa.
Oho.
Pano nunena pano nthawi yamayeso inoyo umalanga kugulitsa zipatsozo kuti mwana athandizike kudzapereka nthawi yamayeso kuno kusukulu.
Zonsezo project ya Afikepo.
Zonsezo udzera project ya Afikepo.
Tinene kuti project ikafika kumapeto inu mupitiriza kupanga zimenezo makolo?
Ife yori pitiriza zisiringa zisiyepe njefa zimene zupititsa moyo wathu chitsogolo. Ana adasiya udwaladwala chifukwa kudya za magulu sikisi ndithudi.
Afikepo uwoye. Afikepo project ikumalimbikitsa kunena kuti mwana azidya zipatso komanso masamba sichoncho. Apa maika manga akuti kunyumba kwawo ali ndi zipatso. Mukusiyanitsa bwanji ndikalero mbuyomo ndipaka dalipano
mbuyomo kalero ifori tidali bentengo zipatso pokhomopo mwana samakhala moyo sangalala koma pano pali marini katothola zipatso zijana aja kwapatsa amakhala moyo sangalala ngakhala zizawa amakhumbira chifukwa chachani mmene dapanga isankho kuti khaini ntengo zipatso pokhomo ana akatha kudya chakudya azidya koso zipatsozo wonjezera zakudya zija ndithudi.
Vivia Primary School woye. Chintu china chimene project ya Afikepo ikulimbikitsa nkunena kuti zonse zimene zadza mu project zikaphunzitsidwa ku sukulu zizipitanso kuti mwati kuti bambo
kumudzi
inu kumudziku chilipo chimene mungalose kunena kuti chabwera kamba ka project ya Afikepo
ha kwambiri kumudziku kwabwera madimba ndiponso zina nzoti ana sukulu kale timauze kuti bonongwe ni ndiwo za anthu ovutika koma panopa imoneka kuti bonongwe ndiye dilu Ndepa nopa moti kumadimba kulipo nongwe chani. Moti manyumba mose panopati madimba tilipo. Muli ndiwo za chikale za masamba zoti zosa vutikana soka gula kusitolo. Gula jina kolowa, luni, bonongwe, zili kumeneko. Moti wana akabwela amatiuza kuti akusukulu tinapunzira zakuti zakuti komaso kuphala timathilako ndiwo za masamba ife nkumati asidili imene akuti aite lelo tiyesi amayi ugogoda kampilu mujeni basi kono taluthila mphala ono koma kwake kophala kuti ayiayi nimalizira ndine mbaleso nichotsa ndine zikukoma kwambiri ndithutu ndithu.
Inu dzina lichandani?
Ine ndine Mugela Kanjiwa chairman wa gulu la Vivya Radio Listen Group.
Manja momo! Tati pa program yafika pa manja timapanga bwa.
Hey, Amatron, pacha dzina lija?
Juliet Ngwira.
Muma chitanji pofuna kulimbikitsa kunena kuti anawa zimene akupunzira kuno zikhalenso khalidwe la kunyumba.
Ife zimene timapanga timapanga masewero. Tima panga sewelo ngati laza ukondo lija. Ndeti kapanga sewelo lija, tima nyamuka. Ndiana klabu aja kupita kumudzi, kumene kulimakolo. Kumene kujatika kapanga sewelo lija, lakufunika kwa ukondo. Tia kapanga sewelo lija, makazoti makolo aja amfa. Ubwino, wao, ukondo. Kasambido kabwino kama manja.
Yes.
Makolo aja akamfa, ndeti kutiana aja, akapita kunyumba. Ama kapanga zomwezo, zimene tapanga kuti kusikulu. Akaradi kupita mamizi muti kapanga sewero kwa pusisa zoti apange malo sambila manja ngati akachoka kuchimbudzi ndeti mapita kumene kukaona kuti kodi zinthu zija zapangidwa di zosambila manja zija apangadi makolowo ndeti kumapita kumene tumakonda ndithu aizi kutani zikuchitika ndithu zikuteka
alipo ali nacho chosambila manja kunyumba mumasamba manja basi kungosamba mumasamba ncha. Kuti muta?
Nye!
Mutani?
Nye!
Muka era inu mpindulecha?
Nye!
Za ukondo?
Nye!
Majamo! Ashintija, tinene kuti pamene zafika paka dalipa anu pa Vivya Primary School, mwakuti tzidwa, kuti project ya afikepo, basi zimenezi mafunikira, zimenezi mwakwani tzidwa.
Ifeyo panu pa Vivya, sitinakwanili tzidwe. Tikanalibe kufuna zoonjezera. Chifukwa tikanalibe kwanilitsidwa ndiye kuti sitina tsade ndondomeko ya afikepo. Fuka afikepo ikufuna beita mapitirizidwa isango khala. Kutere kuifeyo sitina kwanilitsidwe sala.
Munena?
Tikutere otu.
Dzina chandani?
Chikumbutsa Mbewe.
Chikumbutsa Mbewe?
Uri
standaja?
6. Tipanga zinthu zoti afikepo iye apitilire ndithu kondoso wabwino tizipita nawo kumudzi tizikaphunzitsaso makolo zofunikira za mchero wa yodini. Mchero wa yodini umatithandiza kuti tisarube chotupa pa khosi mposo tiziganize mwazero.
Udawa uzapa makolo ako zimenezi?
Ee.
Ndiye adayamba kugula mchero wa yodini?
Ee.
Pacha mchero wa yodini tingaudziwe bwanji?
Timaudziwa umakhala amalemba apa pepala.
Kuti cha?
Ayodini.
Manjamo! Tikuti mchere wa iodine paja papepa lapake pamalembedwa kuti iodized salt. Pamalembedwa kuti chani?
Iodized salt.
Kapena iodated salt. Kapena chani?
Iodated salt.
Ali pamoja mchere wa iodine apa?
Yeah.
Ali bwana uza maya chenda pambwaje san mchere wa iodine?
Yeah.
Manjamo! Ntchito zonse zimene zikuphunzitsidwa zikulimbikitsa na project ya afikepo akuti akuonetsetsa kunena kuti zikapitanso kunyumba zidzikapitirira zomwezo. Program ya afikepo imene makonzero ndi Astro Workshop ndi thandizo lochokera ku EU European Union ndikubwa mala dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ ndipo program imeneyi ili mkati ma project ya afikepo NEP imene kuyendetsana ndi nthambi yolimbikitsa omwe wabwino sukulu ije ya School Health Nutrition HIV and AIDS chien mu unduna wa zamaphunziro. Ine dzina langa ndi Stanley Mphaya Astabo ndakonja kwabasi kamba kuti leroso tili limodzi pano eya ndiye funso latu la lero tikufunsa kunena kuti tatuuzani chinthu chimodzi choka chomwe chasintha pa moyo wanu kayandi pa sukulu panu kayandi pa khomo panu kamba kakubwera kwa project ya afikepo. Nambala zake zotumizira utenga Number ya ulele SMS 0881 407 777, 0881 407 777. Mungu tumi zotenga wanu mwa ulele. Siku chosala ni maine tena lose. Nambala inja ulele basi. Taesa nipaka nalipano. Muone ibera utenga ufika mwa ulele. Osa kujira ni maine tena lose. WhatsApp tumi zotenga nipa 0995 517 930, 0995 517 930. Aha. Yes. Kuchoka kufivya primary school. Paka nalipano. Mwanje tsopano tulowere kuchinguo primary school. Boma lakalo mwiri. Ka sungu.
Tiambe ndi dzina lija.
Dzina ndi Jones Dzama. Mwana wachirombo. It means njewa wenuweni.
O mwana wachirombo.
Mwana wachirombo. Tantalozo ti njewa wenuweni.
Njewa wenuweni. Kwani chirombo chake jima kala chini?
Iya usuku ya chirombo cho tantalozo ti njewa wenuweni. Eh, oso chingari chirombo cha kutengo kapena kae kule wankulu ya koma kuti njewa weniweni.
Njewa weniweni.
Na meri mwachiro kuti mwana wa chirombo.
Ne inu mwana wa chirombo.
Mwana wa chirombo.
Udi ndo wanu pa skulu pano.
Pa skulu pano ine ndi patron wa Radio Listening Club.
Okay.
Pa program ya Afikep.
Aha. Mapusa sandeja?
Standard 4. Kumbuyo kunali ndi vuto kwambiri. Ana majomba ko basi.
Zimakala motani.
Kujomba kwa ana kuti matiti kafufuza ana mbiri makomwa kwao amachoka ndi njara. Munali vuto makomo kuti ana amakhala ndi njara ndi analibe chidu chomabwera kuno ku school.
Mwina pa tsiku mukaununu wanu ana majomba bwanje.
Mwachisazeneyo kumbuyo ku ana malembetsa mklasi kubwera ndithu ana mwina okwana 80. Kumopeza kuti amina kubwera kawiri kawiri amatho kubwera ana 40 chakuti.
Okay.
So inzo kuti ana majomba kwambiri.
Mafufu bi half ya class.
Kwambiri.
So chida chitika nchani tsopano mutona zimenezo.
Chimwe chida chitika nchakuti kunabwera project ya Afikepo.
Afikepo.
Afikepo. Project imene iyi inabwetsa program yakuti ana akabwera kuno ku school mama wasana lowe in class. Amalandira chakudya. Ndiye tsopano zimenezi zinapereka chikoka kwa ana jamene ama jomba jomba pano vuto la kujomba jomba kwa ana lija la chepa mwana amene tili nawo class pano ndi ndi ana 120. Koma akati abwera ochepa ndikuti amatha kukhamwina 78 kapena 80. Nthawi zambiri ana ndamakha 115 kumabwera chifukwa cha project imene yana akabwera akumadya kuno ku school.
Paka dalipa anu nkani ya jomba jomba idasinta.
Ndi mbili ya kare achimwenda.
Siku wa
Yesu!
Si.
Ke.
Ke.
Po, 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 po.
Po, 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 po.
Kati
ya po. Mbanjamo! Zina lako dani?
Faida sinirenda.
Uli sandeja?
Sande 7.
Unaya mbabu ilapo ninja la kusikuru. Sima kala bwanji, unkamva bwanji tsiku limenera.
Sina vebu ino nkalasi mapuzilo, sama roa mbumanga.
Chifu? Ama
mapuzita, mapuzi sima veze, saifu yadi ndali nja.
Mwina maji tanzo, ujamone kangarija?
Mwango nanga vile mbo fambi mbili, maso vimoneka, mwina, mwoneka kawiri, maso.
Majamo!
Siku la mana, wasukumu, yambe.
Chinguo primary school mboma limene lakasungu paka dalipano tili pabwalo tufuna tichitezo kambirana tine makolo kuchokera kumudzi tili ndi ana sukulu komanso tili ndi aphunzitsi tose pamoja aliyosa mena kukuzi na project mene yafikepo tili pamoja pano poemba pake apunsasa ndefoja apatron anafoto kuzapo kunena kuti zina zimene zimapangitsa kuti ana azijomba kubwera kusukulu ndi nkhani yonena kuti ana ambiri amakhala ndi chani kodi njala mwina tiyambe kunena kuti kodi ndudi ndo wandani kunena kuti mwana akamabwera kusukulu akhale kuti wadya
ndudi ndo wa koro koro likuyenera kumpatsa chakudya mwana
mwana aje
mwana aje asana pite kusukulu ndiye kuti mwana aya kapita kusukulu zikaenda bwino chifukwa mwana amakhoza bwino akadya even performance yake imasintha kusiyana ndi mmene angapitire ndi njala kusukulu
dzina lija
ndine kondwani mtima
kusenza kuti ubwino kuti mwana akabwera kusukulu atadya zimaenda tikutani
tikudziwa
tikudziweti tsono afikepo yabwera yabweretsa ndondomeko zimene afotokoza chintichaja kuti ana kusukulu akutani akudya ife monga makolo nkhani mine tinayirandira bwanji atsogoleri dzina lija
dzina wanga ndine Isaac Diamond ife ngati makolo tinaphunzitsidwa kuchokeranso ndi afikepo ndipo tatengapo mbali pomali maso mbewu kumidzi zimene zingathandizire kuti ana athu asajombe kudya kuno kusukulu komanso ngakhale kumudziko mfeso taphunzitsidwa kuti anathu tiyenekera tiwapatse chakudya cha mmawa
okay zedi mwachidule nkhaniyo tinayirandira bwinet pali china
ineyo sala zimba ineyo kholo kuno uchunguwo
chabwino
apa pa ntchito iti nayirandire fe makolo tutengapo gawo timabwera mama uli wose sikusiku zaphika phala anathu kuti adye nthawi yabwino kuno ndiponso lutipatsa magawo ena ndi ena kunyumbako bungwe la fikepolo anawo akafika kunyumbako amalosa zimbudziso zosamalika ngati zimene amalowa kuno ku sukulu timagwitsa ntchito sopo ndiponso timavindikirapo pa chimbudzi pathu timasesamo mbali zonse zinayi munthu wamkazi munthu wamuna amasamala mchimbudzi chicha
ndiye nkhani njonena kuti zimene afikepo yabweretsa kuno ku sukulu zimenenso zikuchitidwa kutiko kumudzi ndimomwe mweti anawa base adzibwera nkudzadya konkuno eti
hai
loveness gambling
ife
tu afikepo tikuinyadira wana sitiwalekerera kuti adzidzadya konkunoyi koma ifeso kunyumbako tidaphunzirapo kwaphikira wana chakudya mamawa
kadzudza
eya kuti akamadzafika kuno adzafika kuti iwowo ndiwomasuka ndithu olo chakudya chakuno chitachedwera kuwo pang'ono iwo ajana ajasakhale odandaula chifukwa kunyumba achoka atadya kale ndi ifeyo titaphunzira kudziwa kudyetsa wana chakudya cha mmawa mbuyo mu timango aleka wana umango bwera osadya kena kalikonse koma panopo kubwera kwafikepo taphunzirapo zambiri zimene zatiphunzitsa afikepo kufikira lero ana wathu kunyumba sakukhala akuthamangira kusukulu chifukwa chokuti anawo akumadzadya komanso kunyumba akulandiranso chakudya cha mamawa ife makolo taphunzirapo zambiri
mmanjamo dzina lakulu chenda
Prikelia Mbewe
Prikelia Mbewe usitande chani
5
Prikelia ukusiyanitsa bwanji mmene sidalili mbuyo wamo ndipo akadali pano pamene project yafikepo yafika tsopano
ndikusiyanitsa kuti makolo anga kale samaniphika chakudya koma lero samaniphikira
kadzutsa moti iwe umabwera sonawe usadye ku sukulu pano amakuphikira iwe dzina lakonda
Linda Jonathan ni Saturday 6
Linda Jonathan zimene zikuchitika pa akadali pano kuti makolo akulimbikitsa ana kudya kadzutsa komanso makolo omwewo akumalima mbewu kumabweretsa kuno ku sukulu kuti ana mudzidya zikuthandizira bwanji maphunziro ako
maphunziro zimene zizikuthandiza kuti maphunziro anga azipite patsogolo
chasintha ndi chani kutengera mmene zilali mbuyomo ndi pano
chimene chasintha kuti mbuyomo makondo okhalakhala ku sukulu panopa tibabwerabwera chikambakakoti kuti ndikabwera kuno kuti madzadya kuti likhalewa mkalasi zifisetsa bwino ndikumatha kukhoza
okay ahedi
ine ndine Edward Kalimawa mphunzitsi wamkulu pano pa chongo sukulu zoonadi zimene afotokoza makolo ndana sukulu pano zimene zikuchitikadi umboni ulipo waukulu mchaka cha 2015-2016 pasi rate inali 69%
tamene afikepo inali itabwera isanabwere
tamene isanabwere koma itabwera afikepo last year panopa pasi rate ya sintha kuchoka pamene ndanena paja kudzafika pa 76%
76%
inde
kuchoka pa 69%
yeah, exactly zimene zachitika chifukwa chakubwera kwa afikepo chifukwa choti ana akumabwera kawiri kawiri ifo cha program imene anakhazikisa yoti ana azidya imene yakopa ana ambiri mmidzi kuti azibwira kuno ku sukulu komanso kuti asamakhalekhale komanso kubwera pa nthawi yake ndithudi
apatroni a radio listening aphunzisiso a standard 4 mwana wa chirombo
exactly
mukuchitapo chani cholimbikitsa kuti ntchito zabwino zinkebe zipitirira kutsogola
ineyo ndi club yanga tikumakhala pasi nkumafufuza zofoka zimene zingabwezesere mbuyo project imeneyi tikapeza zofutazo pali njira zingapo zimene timatsata monga timatha kuchita masewero amene timaitana makolo ndi mafumu tikapanga masewero aja ifeyo ngati atola nkhani mavuto aja tikapanga present kumakolo aja podutsa masewero makolo aja amakhalana pasi ndikupeza njira kenaka timasainirana kuti izi zayamba kuzikonza ndipo akamba kuzikonza ife timatsatira nkuona kuti zinthuzo zikuchitika
chabwino tikufika kumalechera cha programu yathu ya lero timve kuchokera kwa makolo mwakhutitsidwa chifukwa afikepo kulimbikitsa zinthu zambiri tinene kuti basi mwakhutitsidwa kuti basi zakwana mwafikapo
feyo sitinakhutitsidwe
okay.
chifukwa tofuna kuti afikepo ikamatisiya idzatisiye titayima patokha ndipo tuchita zinthu zili zonse monga mmene afikepo ikuchitira
ahead ndizotheka kuti afikepo yapita inu kupitirizabe zintchito zonse zimene afikepo inabweretsa pasukulu pa
kupitiriza nkotheka project imene mafumu anayilandira akuthandizira koposa monga kupereka malo oti adzilimapo ndipo ndili mchikhulupiriro chonse kuti programu isingayimire pomwepa ngakhale afikepo atakhala kuti achokapo tilimbikitsana mafumu ndi wonse okhudzidwa kuti programuyi isafe koma ipitirire idzipita mtsogolo kuti ana adzipindulira ndithu pa nkhani ya maphunziro
Chelewa kwathu
uli mumapaketi olemba nayo dimbi ai
tikakagula
timakausuka malo uzizira kupitira
wova
wova ayo dimbi anga ulukemo ai
tikwangule pano tiombe nkota timalizitse programu yathu ya lero nkunena kuti zonse zomwe tikupunzira zonse zomwe tapunzira ntchito zonse zomwe zadza mu project ya afikepo tatiyeni tikhazikitse ndondomeko zosiyana-siyana kumeneko kudera kwathuko pasukulu pathupo tikhazikitse ndondomeko zosiyana-siyana kuti angakhale project itakhala kuti yapita project yatha chifukwa project ikabwera umembekezera kuti tsiku lina idzafika kumapeto idzatha nde angakhale project ya afikepo itati yatha ifeyo kudera kwathuko tidzakhala kuti takhazikika muchinthuchi ndipo tayikiza ndotomeko zosiyana-siyana zothandizira kuti ntchito zonse zimene timazigwira mprojekti muja zikhalebe zikupitira lingokhala ngati khalidwe tsopano kuti ana athu awa afikepodi funso lomwe tikufunsa programu yathu ya lero tatuwuzani chinthu chimodzi chomwe chasintha pamoyo wanu watsiku ndi tsiku kayampa banja panu kayampa sukulu panu kamba kakubwera kwa project ya afikepo tili nambala ziwiri nambala yamba imene mungathe kutiyankhira ndi nambala ija ya ulere imene mungatumiza uthenga wanu mwaulere osakudyerani mayendetsana alonse nanga timugwiritsa ntchito nambala ya TNM mutatumiza uthenga wanu mwaulere sikudyerani mayendetsana alonse yayi 0881 407 777 0881 407 777 nambala imeneyi mutumiza uthenga wanu mwaulere kapena WhatsApp 0995-517-930. Lero tinali pa Chinguwo Primary School komanso Vivia Primary School mboma la Kasungu kumva mmene ntchito zafikepo zikupindulira zikuyendera msukuluze ine dzina langa ndi Stanley Mphaya Astabo nkhani yaikulu njonena kuti mwana aliyense wa sukulu ya primary atani
Anawafikepo.